Gana masa marunji kago Nevi nevi sambi ya bimufu bibyo Chinechi watu chanyula chicho Nazine viri za nchusa zizo Bibi Honu mianye njala Mwana kuna nwazalusa Bibi Honu mianyule kao Nafe kona kama yote Bibi Honu mianye njala Mwana kuna nwazania Honu mianyule kao Nafe kona kama yote Ogena nunera bilanga temesuwa jange jasimba mungwe Ogena nuluwa yunendoza tiyo bajamu wabakaza kukute Iyekwe wakanga, wasibe mikuwa nungweza Iyekwe ya vieta, nalikumatila na yekwe wansuka Ochimanyinga famu, mtali msolo yeteba famu Ochimanyinga wale tiyo mtali simbe yobambi jisule Bebe, ono mianye jala Mwana kuna nwazalusa Bebe, ono mianyole kao Nafe kuna kama yote Bebe, ono mianye jala Mwana kuna nwazania Ono mianyole kao Nafe kuna kama yote Sometimes I know ya the way you roll your eyes When you come to me, baby Heavy to be of your mala mwensonyi Oh boy, you drive me crazy Sirikota, balikebo, balikese mubichi Sanga yukuta dandem Hizo mkwana kwa njigi ya kumadube kuina msiza na kukweta mo Kuloza kune ndobele la Lomo kwano kwa boka, kukutu ya nya Linamba mwenda ata nalabika Pira kwa mungi, teri kipagu kwata Baby, honu mianye jala Mwana kuna nwazalusa Baby, honu mianyole kao Nafe kuna kama yote Baby, honu mianye jala Mwana kuna nwazania Honu mianyole kao Nafe kuna kama yote Yana masa maru jika go Nevi nevi sambi ya bimufu bibyo Chinechi watu chanyula chicho Nazine mviri za nchusa zizo Biba labio bia ingera Biba vingo vyo na bia ingera I want to them The one your name swag mama A.K.A. Queen the teacher TNS Me I feel make the rest of my life Best of my life I try on the best
Right Baby
Nafe kuna kama yote